tuza wangali ya mdistrikti ya Kasanda balaja ndo mkulembeze guangali na yori kaguta mseveni wa mtegezanga yivaline vizuwe vinje nyeru deyo ukuli ya makuba amavi amazi za gatali mayonjo hebule ya masanyalaze sakono wibwetaka sente wa district wa NRM mdistrikti ya no Kenya Michael ya lope de mseveni wino wakatibu abadde mshitundu chino nga kuye gobu wagizu wakuda mokulo ndibango mkulembeze guangali na mkalu wako kuwa umu wako guja
bino devisomoza wa manga ekisooka ekyamasanyalaze wadde katambudde eggombolero gye tulimu teganakyuka layini gye tulinamu ya kilomita bbiri era madamu kabayo yeyagituleetera eggombolero endala ezirimu ebirombe temuli masanyalaze tusaba pulezidenti ogiyambe ku ekyo pulezidenti kakasa oyise mukuyata wikanto ekula ku sipidi olw'ebirombe naye amasanyalaze gavaako buli lunaku tetusobola kwekulakulakira transfoma zetuyina zewatuwa emyaka abiri emabega
mukwanukula bano Museveni abanenyeza okulonda nga abantu abatali ba kibiina kye NRM ekintu kya gavumenti ekiremesezza bano okufuna obuweereza obw'omulembe era n'abasaba mu kalulu akabindabinda bano okulaba nga balonda abantu be aba NRM basindise ono era asuubizza bano okubawa amazzi amayonjo amasannyalaze n'okubakolera amakubo amalungi okutandikira ku kkubo lyabwe kuya Kasanda okutuuka ekiboga
naye tetuuse kati tubadde entegeka okumala ebbanga eddene okukola oluguudo olw'emyanzi Kasanda Mukuya Kiboga era tugenda kulukobakola tugenda kulukola naye luluddewo tukereerwamu ku lw'ensonga kubanga abantu b'emusindika mu parliament bakyawanya